yamde jeddi fawi silmaji chapan e nay banjul to leida gambi yamde jetti silmaji chapan e nay woni jamena lamada chad bismillah man e silmaji nogay jokkoje kabaruji di
abdoulaye dikko
edi silmaji nogay jokkoje hen joni di en keban hen silminde kodo meden handen kanko mo wi'e Kadija Keita mo bilede guiné gollowe gollede halfinande kabaru ndiyam mo yewtidi e Isaac dimanche mo RFI fulfulde jamminato leddi chadda e tiagal ne mo tawana ton e kawrital kawrital nga dabare ji ndarte mudum en den kataridi e wallude du yalla kala an heba ndiyam tiagal majum en jabboto warama jallo jangane ko winda e jeyndeji di timminire na weto ngo jantore meden mo handen jokkitade fa jantoje de kanko Abdoulaye Diallo mo warani en di wala Sidiou do leydi Senegal do woni worgo baleri leydi ni biyeten fa hande ka en natan hen e leydi Gambi fade de tobbe non bismillah mon joni e yeftere choftal balli
choftal balli
yeftere choftal balli Rama Diallo assalamu
mi salmini Abdoulaye mi salmini hidibe RFI fulfulde
bismillah ma de yeftere choftal balli handen ko labi hebete e jokkondiral Sadio Mané e Bayern Munich
non Abdoulaye gilla kenga talata mo won to Bayern Munich ton hollitade club makko kesso mo Almay de le yewtidi e golidibe makko heybe o bonno ken jati sa fidobe Bayern o tawda may ben don Abdoulaye o hawri e holsimbe o to leydi Almay tiagal majum Sadio Mané o wadi yewtere du to jahinde Alma wiyetende Bill wiide ko wonde o hebuno sa jukundide Bayern Munich o hedaaki goddum sabu koydol makko woni fidande hono kulobiji mawdi andiraadi hono pidi lobbi jati hono Bayern Munich
e Paul Pogba kam jappama gene
non Abdoulaye kanko kengande o hebi jappu lobbo e leedi makko gila jari lahana fa le sare Conakry do ido e weltare kureji leedi ndi jalti jabbade o yimbe kewi delle yaltande gol garol Abdoulaye o gorko lolli do pidi ballon garangal makko to gine woni tawdede bibbe leedi ndi e nyalaade didi keltanaade hono yaltin gonkalis bangan bantare leedi gine hande alarba o tawdete e fidobe himbe yoga hono Elhadji Abdoul Diouf mo Senegal e Jean de Kanko Makun mo Cameroun e kambe fidobe yoga fa handen hono pidi aykadi hande la sara wodi du Paul Pogba champion du monde hitande ujunaydi de sappo yettete Abdoulaye o timmini adado mo hokkano to Manchester United joni imo won waltude didal makko kingal ngal Juventus Turin
aywa ajarama rama jallo on tottama kongol
e alarba nyande nogay e didi e yewde ko fati e jokko dirgol fitinaaji jadi yankaku e der Mali ko buri yimbe temedere warama e altine faltinde e der gure tati diwal Bankasto Mali ko honno ngurdam wonube e der de gure sifori fewno do ko homdum de piande battinta e ngurdam mabbe ko pe honde habbordon ardi bengam rewde Rafiki Sall e der di nokkeli nelde la mijo mon katongode WhatsApp wonde
kodo men hande
to leader Chad e yontere jabbine de e kawrital bangala wadi ton e do kabaru kebal ndiyam rewbe e darnde de candidarade mudum yalla kala an heba ndiyam do tawa fuf darnde mum en du en den katarindi e gal kawrital an tawa kanko biete de Kadija Keita bi leedi Guinée gollo e gollirde Guinée halfinande kabaru ndiyam e kanko du woni kodo meden handen o mo jabo lamduli e fandu hala Isaac Dimanche mo RFI fulfulde Chad
Kadija Keita a jarama chapat tati e jeenayni yimbe hauti hander Afrika habe wolo hala ndiyam dume wati hala e ni on tammi hebugo dabare no en wurta der bone man
ndiyam ko nema anani nema tagado wata wonde bawo ndiyam me en fo ko en jonninde juude fi ber wodu dandan are dan bonali waden fere hare mo kala hebe seeda hare en bonali ndiyam dan e fi dun non be yimbe be sensibiliser ita be bonno ndiyam be rebo be ndiyam e pu ete kadi kontrol wade ko fu fi hare on tigi ande mo kala ndiyam ko gollire e ko hajitori ko
ton wolu hala ndiyam kalara nan mo remo ngalare nan mo durowo e jonta do innu do lara to en wurten heban en lara ko yahata e ba ko demo duro wadata heba tandiyam wonna
dun do min ni dun do fu ko yollindi juude parce que mi innay Afrique no mari ndiyam ko nokko wadugol feere haray ɗan hewta jama on, haray jama on si hutori ɗan mi heɓata nawnaare. Donc ɗum ko mbuuɗi landi fi heɓugol ɗin mbuuɗi be gouvernement ji men ɗin wallito en. E hewta kadi sabuɓe maɓɓe moƴƴuɓe ɓen ɓen wallito en heɓe mbuuɗi fiino waawire ɓeydu gutugol ndiyan ɗan fiino ɗan yonira jama on, haray ɗan wonaneɓe neema, haray ɗan wonaali ɗan okkoraalɓe nawnaare.
On nani haala ka laarani ndiyam haa Tchad, on nani on anndi bo ko woni ba haala ndiyam haa Guine. Ɗume on faami haa nder ko ɓe wolwani haala Tchad e ko on fotton wiya ko waɗato nder Guine, ko en fotti en waɗa bana haa Tchad dabare no en wurta nder bone man e ba haa Guine.
Ko jonnindirgol juuɗe fii golle men ɗen ta addu ɓeeɓingol canɗi men ɗin, par ce que so a nani mooɓaa ndiyan canɗi wooɗi ko yahaa mooɓaa ndiyan ɗan haa ɗan waawa wonugo ndiyan gaseeɗan huutoreede haray okkoraali population ngon ñaw. Ɗum ko gouvernement mba enen population ngen fof ɗen duwa jonnindirde juuɗe, haray ngen waɗaali ko bonnata canɗi men ɗin ɓeeɓina ɗi, ronka en wallugol ko heɓen ndiyan ko aden, haray on tigi heɓen ndiyan ko robine, haray ko ndiyan wonduɗan e cellal.
E fof en woli haala ndiyam a laarani debbo, noyno en wurtitta rooɓe nder bone man?
O ko debbo ɓuri yangudugol e fii affaire ndiyan, ɓey ko kanko ƴoogata ɗankoto galleeji ɗin. Ɓurkon ko golleeji ko ɓurta ndiyan ɗan ɓurta huutoreede kon ko debbo gollitetee ɗum ɗo fuu. Ɗo debbo no ko fuɗɗorde e ko lannitore fii probléme ndiyan. Donc mais enen roɓɓe bee laamu ngun etoo ɓe lammina en, hare en waaway enen kadi ɓeydu ko annduɗen kon, hare en waawa e gasugol wallitagol ɓe fiino yaltiren e o sonja ndiyam wonɗen naɓude ne. Mais rooɓe ɓen ɓe jaɓa janngugol, ɓe jannga hare si ɓe lamminaama goɗɗo heɓataa ko haala, hare ɓe anndi ɓey ɓe lamminaama naa ɓey ɓe foti maa ɓay fi ŋari maɓɓe kimmi hare ko ɓey ɓe janngi ɓe hare ɓe gayna goɗɗum.
Rewɓe je wari haa kawtal man je hawti rewɓe Afrika haa ɓe wolo haala ndiyam ɗo, on laari ɓe yetti sembe no?
Ñannde le 11 dow lewru ɗo rewɓe ɗi société dow e d'assainissement wondi ɗin fop membre de l'association africaine de l'eau fottuno ɗo e jamina e ñannde le 11 dow lewru ɗo yewtugol annda wonno rewɓen gasata wallireede, hareɓe wone kamɓe kadi e darnde nde ɓe gasata yowtugol ɓe nantina miijo maɓɓe on ɓe heɗe, hareɓe gasa wallugol jamanugol no fii o probléme ndiyan ɗo sattiindi ɗuytoree mum, haray fop waawa heɓugol gasugol ndiyan, haray ko okkorta en cellal, okkora ɓiɓɓe men ɓe nge mawɓe men fop cellal.
Sirkoma Kadija jamɓe wargol kadi
yettama Kadija Keita, kanko wonno kor meɗen hannde mo ɓii leydi Guine mo gollowɗo ele gollode halfinande kabaru ndiyam toon to Guine mo yewtiɗino e Isaac Dimanche mo RFI fulfulde jamminaɗi to Tchad. Sande kanko Kadija Keita mo tawa toon e batu yontere ƴaɓɓine nde e kabaru yalla kala an heɓa ndiyam ɗan tawe ceniɗam.
Ko winda e jayndeji
ɗi yarama Diallo a salminama e ɗimmol a salminama.
Mi salminima Abdoulaye.
Bisimillama e ko winde e jeyndeji ɗi.
Abdoulaye, kibaruji jeyndeji ɗi en galtan e muutere seppoji to diwal Bankas to leydi Mali. En jiyan to Burkina Faso, hoorejo leydi ndi Paul Damiba o yewtidi e laamiɓe himɓe hakkunde ɓen Rocka Bore mo o jaɓani laamu na mbiyen mo fottini e laamu.
Bisimilla, puɗɗeren Mali.
Mali Actu wi'i fuɗɗude keenga koleji Bankas ana gon e muutere gollooɓe laamu e ɗe wana laamu fuu njoppi golle hollude mettuɓerne muɓɓen saabu warngo e keewan ɓiɓɓe diiwal ngal to Diala Sagu Jam Weli e de Sagu Asa e Alan Paltiiɗo. Koleji diiwal ngal mbeltoraaki handaare mo laamu waɗi yawande ɓe e rafi ndenaagu tabitinɗo ko won ko ɓe ngon ŋaaraade illa makko ɓooyi Abdoulaye. Mali Actu jokkini wiide ko ɓe cenday yimɓe forba hoore ɓe gure diiwal ngal e gollooɓe mum fuu o jokkude hono nde muutere. So woofi hono safrooɓe sonnooɓe e faande ndu o mobel ko ƴoye ñawɓe ɗum woni ambulance gooto fuu gollata faa ko Allah muuyi saabu ñalaaɗe kertaaɗe tawaaka. Afrique Media kañum wi'i laamu ana akka hono surugon anndinde ko ɓe ngon jooni na hoynude daliliiji hiitude dabare
hono yitude yimbe wadube bonnede e jukkade ben don sabu hono golle laamu woni ko buri habude be hoori fo daranade denagu yimbe gure de e hawjaade faande jawdi mu ben jonon abdullahi koreji diwal bankas kampen ana jeddi den muye sabu be bi'i gilla timmude hitande faltine de be puddi wadude hono de muute ciagande fiyande sabi no maybe ciapande tato en go ko buri hewde rewbe sukabe be do en tawanobe laawu lumo o banjagara hande dum woto diwal bankas ton e tobbere wonne de e jantu Burkina Faso Abdoulaye ton Paul Damiba horejo leydi di o yewtidi e laami be himbe ido le mabbe rokkabore
bismillah
nde kibaru fuddirte delle wiide en du juhi Burkina be hewbe Abdoulaye Burkina 24 wi ko Paul Damiba jabboken laami be himbe be wakati de pelle politique fonde capande joy ngadi noddanu du wiide o yofa rokkabore hewtude hono diba ko mudum kibudo ciagande o sammini laamu on e pudde hitande faltinde ko kibaruuji laamu andini woni jawte mabbe galti e bangal denagu leydi ndi jogola laamu faddewu e ko rewti Abdoulaye Burkina 24 wi ala haso dum wadda hoyefi e potal hakuni yimbe politique leydi ndi yogana mila jati saw suurare na mbien faande du o pamiran hakunde be bibbe leydi Burkina ana wona yitede so tawi de jewte tabiti Abdoulaye e habude faande du e kulian kaku leydi ndi
yogana lamdi ko sabinde jonde
non lamde de ana kewi delle majum salla kanko Jean-Baptiste Wedraogo lamido kindo kanko woni cubaado joni surude hakunde Paul Damiba e rokko kaborena ko waddi ngal kawral goto anda kaku laati fu o kaldal hakune mabbe Abdoulaye ana moddina hoytinde hono sada politique leydi ndi jokkini e jaynde aujourd'hui
aywa ajarama arama jallo
RFI Bakel, Japan Jetate Genai, Dot Beredity.
RFI Banjul, Do Japan Jetati, Genai.
RFI Difa, Do Japan Genai, Jacob Top Beredity.
RFI Garua, Do Temedere Nai, Top Eregetati.
RFI Labe, Japan Jetate Genai, Top Beregenai.
Tobbe mawde jewtade kabaruji meden alal bar handen nogay didi lewru jago bordu hetan udne didi nogay didi gonno to leedi mali handen woni nyalaane dido berde e tatti suno de laamu mali subi tiagal warngoji civil en le commune jelsagu talatere kengene jagorbe nayon tawama ton feccondirde e koreji bedo yinbe warabe sunare e de gondi bendon jagobe nayon ana hen kala fenado kaldele kawral hakkundibe leedi ndi ana hen kala fenado cellal ana hen do kala fenado golleji hinde yurimende e kala fenado do kabaru rewbe e sukabe ngo warngo sabe ki pelle kewde de politique e de civil en leedi mali e tawtude pelle kewde adnar no minusma cediawo e tawtude leedi france e ko nande mudum fof denti hono baki di warngoji ndu aniki du bibbe e leedi mali to leedi ukraine tonna fitnaidi ana jokki hertanade e leediwe e donbass mballa leedi europe du ana jokki de leedi ana jokki faana walder leedi ukraine kaaki kabordi yalla na jokka faana sakkade hono de piende kono rusi jantore meden maunde hande no andiden ni jantaji meden mawde fof e ndedo yontere e leddi walla seju woni ko nabata en jantaji woni ko jokki handen en lumban jati kerongol natude auto bangi e leledi gambi gele tan udnaidi di e sappo e jenay pon noddetedo senegambi udita fa beede jokkondirde e leede didi de fa so tawi nafa hebama hen e wi gure de tidalaji kewdi du kebama e bangi e kebe jawdi mabbe Abdoulaye Diallo nelado ton RFI fulfulde wadani na jantorde
sinoba ko wuro hedingo e gambi no hedi dum e farafeni no gaye ne kilometraji ko nokku do maha pon juturo hakkunde senegal e gambi do ko ina teska weltare nyal imawdi ni en ko be no dunyo dirangam huccude e keur ayib to rewo keri senegal e gambi don do hewbe e mabbe polisi be injornito gede mumen sedina Umar Sané no gunda himo bambi sa ku makko en hucci werla mumen e wiide makko gilande opon udita teska foftere danni en ko be
mi de yito hen horam no fi on de wammi do ko ewani e der hitane fof ko lawol gotol de wammi do kono o e bangi dum mo'jani cedele kam ngala hen e aran den garatono do hen saaji ni tawa wonte e bagage passeuji di ko hunde satnon woni bakko e on tan a nyallat tan e lawol so tawi a dawi Dakar a walata
Amadou Sy kanyum no sabbi yimbe mudan no tobe e lesjali o dognowo werla ena wowi ngol lappol hakkunde Dakar e Casamance to worgo leydi Senegal o holliti pon hakkunde Senegal e Gambie wayli ngurda makko kono tan dum no musi to koppareji
ya ko yamne ko min danyano si min danyano temdere min danyano temdere min jawtan chafanna joni gelle de ala sengwa min de gala yaade joni ko fongo ko nafi jawtobe be e bana bana be ndi nafi min en sofera be ngiyani ko yamne ko min tebono min gebara arti min kebono 100 ko 40 min goni hebde joni min jidi non ara ko pongo burana haysi ko 1000 francs dal min baawa kede min jiye ko yamne kono pongo don seri
400 dollars ko jelo sefa
400 dollars wala 5000 ay 5000 joni sa sarti 6000 ayobi 5000 aller retour ko kebara karibe ngarani taw andi don alhamdulillah rabbil alamin don ay jono wawa wiere yom ligorago kono to yiani hore mum de ko kiliano be buri nafude e do minen soferabe minen sofera gonbe hakkunde do minen min jiya nafude sofera ngimobe Dakar be jawta ben ko be walando ko be nyamano joni be yata be yata minen non gonbe do min jiyana hen nafure hore am men keban hen donde
dubi tati cagalnde o pont uddita cierno ba ko goto e newnanobe daniyankobe labi di onati ude hen hore makko to bangi ngartam
golle amende ha de samori de wayatano de waynoni de kono de samori seda
inda de samori lawnu pon ko baton ko wonno do don ko golno golle de wonno yarde
ha lawde harata golle de toujours mi yaani mi de ngara kono joni dal ligeemo sa sarti lawol gorre sa yeyi sarti adutu raw sina evenement basi di ko danaga ko jom yobanno ko eta mo hayoto kerey ko dum remi mbadi passi o totalement joni do tolna ko auto rek yobata first time mi uranno ligare joni arribe leedi ndi e mi manki wallu seeda non because pomo homo seri because auto yi gambidi anytime time ngara fo ayobat hay si awadi yoru ngara mt auto ayobat dani dum no kadi wala min febo
ngol lappol Senegal e Gambie no khawrita dan no tobe e nawobe mumen wondude e yeyobe e odo saha yeyobe ben natti hebde ko pareji e be hebiran noni Maria Majabang ena wada erango mum
Idubi yawtudi adu pong on mahede ngengugu marsayn mwakya kono gila o pong mudita mene yeyo beben ko tampere tungwananime ijidin founo beida sodobe ala oto jade ndaro tako wano adu pong on mahede
upon mojute ni goto e kilometre pichal jenay sera farafini no joko nila pechididi gambi londo o onneonata hotbe ere o Senegal yotta de diwal Casamance leydi Senegal o do pon uddita ko hitande ujunaji didi e sapo e jenayi
Vela hebe no danangiro ambo kido vela hebe kido samagala di modi kido vela hebe kido sobe di modi kido vela hebe kido kanyi di modi ko bendon buri bonde kala na ma wara na ma ko kanyi heavy fason kala na ma wara na ma zika ko kido ma etawa de bona ma ko hodom jari bonu de tagado wana mun te ko hodom jari sa upa galle yana na
A jarama Abdoulaye Diallo warande ndedo jantore handen kay en lumbi yedi wala sejo nadde auto bangi e leleede Gambie jantore nde an fayuna e dow hono pont nodire do Senegambi hakkunde Senegal e Gambie tidalaji kebaade hen e nafakaaji kebaade hen jimollo Jalia Ba fawi hen jomongol wiyete gido wela hebude sikki wala gido wela hebude nenno gidraabe RFI fulfulde be e njoti be fofa kala hen do be mbawi tawede e hedaade en e odo sa do wakkati ne dido kabaruji arandeji silmaji chapantati tan en tawdete do e kabaruji goddi do RFI fulfulde
wela hebude gido sobe di modi gido wela hebude
Kominen ngi modi kabirin komen sukabe men jangidi ekol amen modi ekol